Abashije abebye bibashishirize na jyawe bajiro myanja kurona makasente nyowe Yesu wanjye nija kurona neti wakaye.